mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze mu kiganiro muri isanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Umwaka urashize umuhanzi w'umunyarwanda umuririmbyi w'umukristu Kizito Mihigo yitabye Imana. Hirya no hino ku isi habaye ibitaramo byo kumwibuka aturwa, ibitambo bya misa byo kumusabira. Mu kiganiro cy'ubushize twashubije amaso inyuma tureba Kizito Mihigo uwo ari we n'uko yabayeho. Muri icyo kiganiro twifashishije ibaruwa yatangajwe bwa mbere n'ijwi rya Amerika yanditswe n'inkoramutima za Kizito ziri Kigali mu Rwanda. Uyu munsi turasubira mu Rwanda turabatangariza bwa mbere ibaruwa Kizito Mihigo yanditse mu mwaka wa 2016 ari muri gereza ya Kigali. Ibikubiyemo nibyo duheraho tukaganira ku murage wa Kizito Mihigo
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika muri kino kiganiro ku murage wa Kizito Mihigo. Abatumire bacu ni Uwera Violette, umunyarwandakazi utuye Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akora impamyabushobozi y'ikirenga ku mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, International Human Rights Law, muri kaminuza ya Massachusetts. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kumpa ijambo no kumpa ikaze.
Undi mutumire wacu ni Ingabire Umuhoza Victoire, ni umunyapolitiki utavuga rumwe na leta, yabanye na Kizito Mihigo muri gereza ya Kigali. Ni inshuti ye. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira muri iki kiganiro, ndabashuhuje.
Undi mutumire wacu ni Clarisse Kayisire Mukunde, nta munyarwandakazi ukorera leta ya Canada akaba yiga itangazamakuru muri kaminuza y'i Quebec, n'umwe mu bagize itsinda Kizito Mihigo Spirit, abantu biyemeje kugenda nkawe bakitwara nkawe. Muri make kuba ba Kizito atuye mu mujyi wa Ottawa. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze Venuste, ndagushimiye kuba wantumiye muri iki kiganiro kandi suhuje nabo turi kumwe turibuze kuganira mu bisuhuze n'abanyarwanda bose bumva iki kiganiro uyu munsi n'abazacyumva ikindi gihe. Murakoze.
Undi mutumire wacu ni Jean Paul Samputu, n'umunyarwanda utuye mu mujyi wa Ottawa, n'umucikacumu wiyemeje gushyira imbere imbabazi agaharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda akitwara nka Kizito Mihigo. Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste, ndabaramukije kandi suje nabo turi kumwe, cyane cyane ubwa mbere ngiye kuvugana na Madame Victoire. Ndishimye cyane.
Madame Ingabire, nawe ni ubwa mbere ugiye kuvugana na Samputu?
Wewe ni ubwa mbere ngiye kuvugana nawe, nanjye ndishimye kuvugana nawe.
Uwera Violette, wewe wari wigera uvugana na Samputu cyangwa se na Victoire Umuhoza?
Oya, mwese numva ndari ubwa mbere mvuganye namwe, nanjye ndishimye. Ariko nyine mwese nagiye mvumva, nuko nashaka nyine kugira ngo njye muri in details, ariko papa mama ndari akoranye na Samputu mu bintu by'umuco, hanyuma mama Victoire no mubyeyi kuba kera yatangira urugamba yatangiye, nawe nje nifuza kugenda nkawe, kandi mu byukuri nkamushimira intambwe yabashe kugira mu banyarwanda no mu banyarwandakazi yo gushishikariza demokrasi nuko buri munyarwanda wese yakibona mu gihugu. Rero nanjye mu byukuri koko ndishimye, Kizito yakoze ibintu bikomeye kandi ntago ari wonyine. Nizeye ko urugamba n'urugendo twatangiye tuzarusoza amahoro.
Urakoze cyane Uwera Violette. Ubwo ufite ijambo reka ndi kurekere turavuga Kizito Mihigo, reka tuvuge umurage we, tuvuge umuntu nyirizina uri mu bantu bavuganye nawe mu minsi ya nyuma. Ndifuza kumenya ijambo yakubwiye rya nyuma.
Ijambo rya nyuma navuganye na Kizito nibuka nuko yambwiye ko isaha yariyo yose ningira ikibazo kubera ibikomere byambayeho, ko niyo byaba ari saa 9 z'ijoro, niyo byaba ari saa 10 nimuhamagara azanyitaba kandi kabanande muri icyo gihe.
Ntakuvugishije menshi ariko nkakubaza ibyo bikomere waganiraga na Kizito, natwe watunyuriramo yenda bikadufasha kumva Kizito wari we.
Ibyo bikomere kandi na Kizito ni kubera ubwoko bwanjye umutwakazi, nagiye mpura n'ibikomere rero bitandukanye kuva ndi umwana niga mu mashuri ya primaire kugera ngize muri high school, kuko naje muri Amerika niga muri high school. Nagiye mpura n'ibintu bikomeye cyane, ndetse n'umuryango wanjye uhura n'ibintu bikomeye. Gusa ndabasaba imbabazi, nagerageza kugira ngo ne kuza kuba nagira ikibazo cyo kuba wenda narira kubera amarangamutima, ariko Kizito mu gihe cyane mu minsi ya nyuma, ndetse no amaze no gusohoka, ntabwo amaze gusohoka ariko twatangiye kuvugana, ariko twatangiye kuvugana asohora ya ndirimbo ye ya mbere yo kuvuga ngaho ku guhomba ya guhombye. Twatangiye kuvugana kuri Instagram hanyuma gahoro gahoro, ariko nyuma uko iminsi yagiye ikurikiraho niko twagiye tuganira. Ubonamo umuntu mu by'ukuri njyewe nkanye ndavuga ku giti cyanjye, ndivuga ku giti cya buri muntu wese, mubonamo Ubunyarwanda ntiyigeze mbona mu bandi. Uko nagiye menyana n'Abanyarwanda, navukiye mu Rwanda, njye mwana wa mbere wavukiye mu Rwanda wo muri famiye, kuko abandi bagiye bavukira muri Kenya ndetse no mu Bugande. Hanyuma rero kwiga mu mashuri ya primaire hakabaho igihe wenda tuvuge nk'abarimu barimo barakosora ibizami, bashaka kugira ngo wenda abana barebe nyine ukuntu bagabanya nk'urusaku, bavuga ati hagira umuntu wenda ufite nk'urwenya ajya imbere asetsa abandi, umuntu akagenda, umwana wa mbere akagenda ati mutwa byagenze gute, mutwa byagenze gutya. Kuko nakuriye muri famiye ntabwo papa wanyegeza ahisha ubwoko bwacu, si ukuvuga ngo babaga abanzi, kuko ntabwo twigaga kure y'aho twari dutuye. Nuko kabona buri wese arandeba bakanyita ko ndi umwana wo kwa mutwa. Ngera atangiye kwiga nyuma y'intambara muri iki gihe kiyobowe na FPR, ibyo byose babivuga ngiye kuvuga ko ari njye babaga bavuga. Iyo bavuga mutwa numvaga ari njye bari kuvuga, n'abandi bose akaba ari njye bareba. Mu by'ukuri nabaga uncomfortable, nta n'umuntu nshobora no kuba nabera nk'icyuya nkaba nacurika nk'umutwe, kugira ngo nyine badakomeza kundeba. Twataha noneho nkavuga ati nkanga no gusubira ku ishuri, ariko kubera ko papa yatubwiye ati kugira ngo ibyo byose muri ukuntu mutazabinyuramo ni uko mwakwiga. Hari n'igihe yadugena akajya akadutwara imodoka nyine akugeza ku ishuri ku gahato, twese twanze, akavuga wenda n'abana bagira ibibazo bakarwana, ati we musabara mwike. Ibyo mvuga ni ibintu byambayeho, ntabwo ndi kuvuga ibitarambayeho. Hanyuma papa wenda yaza nko kuteba, papa wacu ni umuntu uri proud, akaba anakunda abakobwa be cyane, afite abakobwa benshi, so yaza ku ishuri kutureba just no wenda tuzaniye nk'aka biskuit agashokora, kubera ko nyine ashaka kugira ngo atube hasi nk'umubyeyi, kugira ngo arebe ko nyine twakwiga. Bati yewe musaraje, n'abana batoya nta nubwo ari n'abantu bakuru bazabikoze.
Birumvikana wagize ibikomere, ariko nk'uko nabivugaga mu kanya wabaye intwari urimo urakorera impamyabushobozi y'ikirenga. Tugaruke kuri Kizito, mumaze kuganira, ni irihe jambo yakubwiye wumva ryagufashije mu komora ibyo bikomere?
Maze kubimubwira nyine maze kumwisandira nkamubwira uwo ndi we, yaravuze ati ntabwo bishoboka, ntabwo uri umutwa, nta mutwa usa gutyo. So binye za reaction z'Abanyarwanda, mwe ndi umutwa. Nuko arangije arambwira ati orara, ati mu by'ukuri unkoze ku mutima, ati ngewe nuko nta bushobozi mfite ubundi twakagusabye, twagasabye ubwoko bwanyu imbabazi nk'Abanyarwanda bose muri rusange, kuko twarabarenganyije, twabasize inyuma, twumva ko mutari Abanyarwanda mu nyine mu yandi magambo muri nk'aho muri second citizens. So mu by'ukuri nuko yambwiye ati ngiye kubwanye numva twabasaba imbabazi nk'Abanyarwanda.
Urakoze cyane, kandi dushimishijwe no kukwakira hano ku Ijwi ry'Amerika. Byumvikane ko bityo muri kino kiganiro dufite Abanyarwanda bose. Tukugereho nawe Victoire Umuhoza, Ingabire Kizito Mihigo, mwarabanye muri gereza, hari akajambo ka nyuma yakubwiye wa dusangiza?
Icyo navuga, twavuganye nyuma mu minsi ya nyuma, yasaga nk'uwumva ko hari iminsi yegereje, yari asigaye ahorana ubwoba. Ni uko iminsi mike, iminsi itatu mbere y'uko bavuga ngo bamufashe, ya telefoni yari nijoro nk'uko Violette yabivuze, twembi dufunguwe twahoraga kuri izo nkeke zo kuvuga ngo hari ikintu cyatubaho. Hari telefoni twe dufite twaganiragaho, buri wese arabwiye undi nugira ikibazo isaha iyo yose ugihita uhamagara umuntu uwo muvugane, wumva nk'umurizi cyangwa iki. Icyo gihe arampamagara ambwira ati ndosaba abantu baniga ati kandi bazaniga ndambaga nti nta kintu uzabiyo ni mezi 3 mbere yuko bamufata nuko nta afebera goyi kubivuga ariko ne nicyo kintu kibabaza buryo nibutse ko donc yabyumvaga akavuga ati ngiye gupfa bazaniga byanze bikunze ukumva ko ari ikintu cyumuhangayikishije nibwo bwa nyuma rwose twavuganye ndimo muhumuriza mubwira nti nta kibazo nk'iki bizarangira nyuma nyuma numva ko bamufashe
Jean Paul Samputu ntabwo ari mu Rwanda ariko Kizito Mihigo mwaravuganaga wowe ni irihe jambo umwibukiraho
ijambo rya nyuma mwibukiraho ni mu mezi make amaza misafunguwe yarambwiraga cyeje twavuga ku bya reconciliation yarambwiye ati Jean Paul ati ibintu bya reconciliation ni intambara ati tubifata nk'ibintu ko ari umuhamagaro atariko tukibagirwa ko ari intambara ni intambara tugomba kurwana icyo nicyo kintu cyanyuma mwibukiraho nyuma ibyabaye byarabaye ariko nta kindi icyo kintu nicyo kintu gikomeye numva twavuganye
Clarisse Kayisire wose nkubaza ijambo Kizito yakubwiye ndakubaza ibyo wavuze umaze kumenya ko yitabye Imana
ijambo rya mbere maze kumenya ko Kizito yitabye Imana kuko nta mumenye navugije induru mu nzu ko nari ndi jenyine nta muntu n'umwe wari uhari navugije induru ku buryo amadirishya y'inzu yarakwa kundi akora buruwi ntoya navuze n'ijambo navuze no ariko ndivuga cyane kandi ndi jenyine iryo jambo navuze amaze gupfa
urakoze cyane mukanya nk'uko nabibasezeranije turabagezaho ibaruwa Kizito Mihigo yandikiye muri gereza ya Kigali ku itariki ya 11 ukwezi kwa kane umwaka wa 2016 mugenzi wanjye Geoffrey Mutagomaraza kuyibasomera ariko mu gihe ataragera hano muri studio reka nongere ngusubireho wowe uwera niki Kizito umwibukiraho uhereye ku byo mwaganiriye
iyo mwibutse njye mwibuka mu byukuri mwibuka buri munsi kuko ndi umuntu ukunda kumva indirimbo zirambohora zituma njya mu yindi si zikanyibagiza wenda n'ibibazo wamukanye so kuva umunsi Kizito yapfuye no kugera n'ubu ngubu nta yindi ndirimbo ushobora kumva mu modoka iyo ngenda ndetse no mu rugo iwanjye iyo numvise Kizito nk'umuntu ubonamo ubunyarwanda nabwiwe n'abankuriye bambwiye ko umunyarwanda ari ubumuntu butareba amoko ubumuntu butareba social status ubumuntu bwakira umuntu uko ari mukamufasha mu rugendo rw'ubuzima
mukanya mbakira Clarisse Kayisire nakwakiriye nk'umwe mu bantu biyemeje kugenda nka Kizito mukitwara nka we kuba ba Kizito bisobanura iki
turi ba Kizito kubera ko Kizito abantu benshi bamumenye kuri twebwe abenshi bari muri iyo group bamumenye Kizito amaze gupfa abari bamuzi akiriho ni nka babiri gusa abandi bamumenye amaze gupfa noneho n'abantu bari barakurikiye abenshi bamukurikiraga kubera ko yari umukristu ariko hari n'abandi benshi bamukurikiraga kubera izindi ndirimbo ze hakaba n'abandi bamuvumbuye amaze gupfa buriya muri yurebye nko muri bibiliya yanjye kujya muri bibiliya nubwo nge ntari umukristo hari ukuntu Imana yoherezaga intumwa buri gihe mu gihugu cyabaga kirimo ibibazo kirimo intambara cyangwa abayisraeli baduhutse none ikabohereza intumwa na Kizito rero Imana yamwohereje nk'intumwa yo mu Rwanda kubera mu bibazo twagize donc habaye genocide haba n'ubundi bwicanyi Kizito yise ngo butiswe genocide Imana imwohereza muri icyo gihugu kibayemo ayo makuba kugira ngo azane ubutumwa bwe bw'amahoro n'ubumwe niyo mpamvu donc abantu bo muri KMS twarebye uko Kizito yabayeho uwari we tureba indirimbo ze dusanga afite ubutumwa bwiza twashakaga gukurikiza dushaka kubukomeza ahangaha navuga iyo urebye nkurikiza ibyo by'intumwa urumva hari ubutumwa hari intumwa hari n'uwatumye watumye n'Imana donc yamuhaye buriya butumwa yamutwoherereje mu Rwanda amuha ubutumwa bw'amahoro n'ubumwe Kizito yari yaritangiye Kizito abintumwa ora hari ukuntu kakuri yarabyivugiye ngo ubutumwa buruta intumwa Kizito ntakiriho ariko ubutumwa bwe buracyariho kandi buzagumaho niyo mpamvu twebwe twiyemeje ngo butumwa bwe kubijyana kubureba tugakoresha ari ya filozofie y'umwe n'ubwiyunge n'amahoro akaba ari byo tuzashaka kugira ngo abantu bose bazabumenye donc tukaba akaba ari twebwe butumwa bwe tubijyana
bumwe mu butumwa Kizito Mihigo yasize n'ubutumwa bw'imbabazi ubwo butumwa turana busanga mu ibaruwa yasize yanditse mu mwaka wa 2016 Jean Paul Samputu urumwe mu banyarwanda bafashe ya mbere mu kubabarira mu gasanga babiciye mu gahoberana mu kabababarira izo mbaraga zo kubabarira muzikurahe
icyo nabivugaho hari ubundi n'iby'Imana dusaba nubwo hari abatemera Imana wenda ariko nabo benshi baba babyumva kuko iyo ukunda abandi na ubwo uba wikunze ariko iyo ushaka kwikunda wenyine ntabwo wabaho wenyine ugomba kubaho kubera abandi n'abandi bakakubera wowe ariko nk'igihugu cyacu cyagize ibibazo twagize amahano navuga ngo ntakundi byagenda utakundanye cyangwa ngo ubabarire cyangwa nawe wihane nimba waragize nabi igihugu cyacu cyagize ibibazo kugira ngo ejo hazabe heza nibyo bigomba kuba hagomba kuba imbabazi hagomba kuba koroherana hagomba kuba gukunda abandi pana kwireba niwe yavuga ngo n'abandi n'abantu nabyo azize kuko iki kintu kigomba tugomba kukibana nacyo mu Rwanda tugomba kukiga tugomba kandi ntibivuge mu magambo gusa mu bikorwa ukumva ko utabereho wenyine ubereyeho abandi utubashyuze mabwundi nawe ntuba wiyoshye ugomba kubaha ikiremwa muntu kindi kuko ntuzaba mu isi wenyine
reka mfatire kuri iryo jambo ukutaba mu isi wenyine Madame Victoire Ingabire uri mu Rwanda ubwo Rwanda aba batumire bavuga ururimo iyi gahunda y'ubumwe iyi gahunda y'ubwiyunge iyi gahunda y'imbabazi usanga abanyarwanda bayitabira bagamije kubaka u Rwanda rwa bose
iyo gahunda ntabwo iratangira bihamye nibiriya Samputu mukanya yavuze kizita mubiye ati ubwiyunge ni intambara n'urugendo rurerure kuko ni message Samputu atanga n'ubushaza ni ya Kizito nari nsanzwe nyikurikira n'ibyiza ndamushimiye kuko ubwo butumwa ribavuze kutabasha kumva undi kutemera koroherana nuko kutumva ko tugomba kubana ni ikibazo tugifite hano mu Rwanda nuko turacyafite ikibazo gikomeye ntekereza ko ari Samputu n'umusigaranye kazi gakomeye gufasha abantu kumva ko ari ngombwa kusanga undi muntu ukamusaba imbabazi niba waramuhemukiye hanyuma niba warahemutse ukamenya gusaba imbabazi nkunda akamenya gutanga imbabazi tukumva ko turi mu gihugu kimwe turi abanyarwanda njye murambwira abanyarwanda nta Rwanda ushobora kuba urimo wowe kanaka nyiranaka na se nakaba turi abanyarwanda twisanze turi abanyarwanda tugomba kuba muri urwo Rwanda dushyize hamwe uko byagenda kose kuko nuko Imana yaturemye twari yavutse dusanga turi urwo Rwanda ubwo bwiyunge rero turagomba kubugeraho kuko nicyo cyonyine kizatanga amahoro arambye n'amagendera arambye muri iki gihugu cyacu ubwiyunge kumva ko twese turi bamwe turi abanyarwanda
Violet Wera watubwiye ko wize amashuri yawe nyuma ya 94 urumwe mu bo ubutegetsi bw'u Rwanda bwita u Rwanda rw'ejo none nkawe ubona ute iyo nzira y'ubwiyunge
murakoze njye mbona ubwo bwiyunge buzashoboka kuko n'ubundi twarabitangiye buryo ubwiyunge ni ikintu gikomeye ntago ari ikintu byuka mu gitondo ugereho birasaba ko wa muti kizita yadusabye kunywa ushagirira kugira ngo dukire tugomba kunywa ubuterero tugomba kunywa tubwizanya ukuri bya bindi abanyarwanda bita ngo gusasa inzobe ukavuga uti ugusabye imbabazi muvandimwe ubivanye ku mutima atari ku munwa gusa kuko twagiye tubibona ko wenda hari amasituasiyo yagiye aba nko mu gihe cy'inkiko gacaca umuntu akavuga ati ngiye mbabare kanaka ariko wenda umubabariye ariko n'ubabariye wenda atari yagera kuri cyagiye cyo kwakira izo mbabazi cyangwa n'uzitandaka batari cyagera muri cyagiye cy'ukuri koko ba Samputu na ba Kizito bagiye bageraho nyuma cyo kuzitanga kuko uzitanze zivanye ku mutima kundi bayi mutima hahandi hasi hamwe hagukomereye hamwe mbere y'uko ujya gutanga za mbabazi ubanze ugafungura umutima ukarira wenda ukaba wanaburana n'Imana kuko kujya gutanga imbabazi z'umuntu wenda wakwiciye umubyeyi wandi ukaba ngubu muri iki gihe udafite uwo wita papa cyangwa mama ntabwo ari ibintu byagakwiye koroha ngo byuke uti ngiye ndagenda ababariye icyo Kizito n'Imana muri rusange badusaba ni uko twemera za emotions tukazifiringa nyine tukazigeramo mu gihe cyo kurira tukemera tukarira ariko ntiduheranwe ntiduhere muri ayo marira tukarenga ya marira tukemera kugira ngo tubabarire kuko buriya mu byukuri ngo kizaje yabivuga cyane mu biganiro yagiye akora bitandukanye buryo yubabariye uburimo kwivura kuko iyo utababariye ufite wa mujinya ufite kwa gushaka kwihorera mu byukuri nawe birimo birakumunga urwa ngo itangira ubundi urundi rugendo rushya urugendo rukwemerera kubona ko umubyeyi uri ubu ngubu wakagombye kubangana na mama wawe ukamubonamo nk'umubyeyi anuvuga ngo buri mubyeyi bose ubonye ukwereka ubu muntu ukwereka urukundo umubonamo nk'umubyeyi wawe utari kubera ubwoko bwe atari kubera haturuka atari kubera uko yambaye atari kubera ibyo aribyo byose byagutandukanya nawe so numva ariko twagera kuri ubwo bwiyonge
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda dukomeje kuganira ku murage wa Kizito Mihigo nkuko nabibasezeranije igihe kirageze kugira ngo tubagezeho yabaruwa yanditse durashize imyaka hafi itanu ayandikira muri gereza y'umujyi wa Kigali mu Rwanda we yandikiye ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire muragezwaho na mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma
Kigali tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2016 Madame nshimishijwe no kukwandikira nubwo bwose byangira kuingaruka mfite kandi ishema ryo kuba mbana nawe hano ndinde navukiye kibeho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 1981 nize amashuri i Butare ni Kigali nize amashuri ya kaminuza i Burayi nagarutse mu gihugu nyuma yawe nashinze fondasiyo KMP nari maze kugira abanyamuryango 814 natangiye mfite ingengo y'imari ya miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda avuye mu isanduku ya leta bitegetswe na Perezida Kagame nayakoresheje kugira ngo nishyireho fondasiyo yari ifite icyicaro ngura ibikoresho ntemba n'abakozi babiri mu gihe cy'imyaka ibiri nta nikuta na rimwe ry'ayo mafaranga nakoresheje ku bintu byanjye bwite amafaranga yakoreshejwe ku ngendo 152 twakoreye mu mashuri atandukanye no gusura gereza 10 yatanzwe na USAID na World Vision twashinze amatsinda 102 yo guharanira amahoro muri ayo mashuri no muri za gereza kuki natandukanye na leta nakomeje kwifuza gukora nk'umusemburo wa societe civile ariko sinigeze nifuza kuba umunyapolitiki ubutumwa bwanjye bw'amahoro n'ubwiyunge bwakirwaga neza kandi bukumvikana neza iyo nabutangaga nk'umukristu uharanira amahoro ishyaka riri ku butegetsi ryakomeje kwifuza ko nahora nditeza amashyi ariko yewe nagumye gushaka kwigenga ibyo ntibyabashimishije iyo umuntu atunzwe n'ubutegetsi ubutumwa bukora mu gihe cyabwo bukarangirana nabwo kuri yewe ubutumwa bw'imbabazi n'ubwiyunge ni ubutumwa burenze abantu ni ubutumwa buturuka ku Mana kuri ye imbabazi n'impano y'Imana kandi ishobora guhabwa abantu bafite gushaka kwiza kugira ngo nshobore gukorera mu gihugu kandi ntari mu ishyaka riri ku butegetsi byabaye ngombwa ko mpimba indirimbo mu gihe cyo kwibuka mbona zifite uruhande zibogamiyeho kandi zituzuye ndetse nsanga na politiki y'ubwiyunge ituzuye ibihangano byanjye byakoreshejwe bitishyuwe igihe nasabye kwishyurwa naratutswe ntego ubwoba n'ishyaka riri ku butegetsi umushinga nari mfite wo gushinga ishuri rya muzika waribwe mu mwaka wa 2013 amafaranga nakoreshaga yose nayahabwaga na leta mu mwaka wa 2014 nahimbye indirimbo ivuga ubwicanyi bwakozwe n'impande zombi isohoka ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu mu 2014 inzego zitandukanye zaranyikomye zirampungeta byabaye ngombwa ko indirimbo nyihagarika nsaba n'imbabazi nk'uko bari babyifuje ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri 2014 natwawe bunyago njyanwa mu ishyamba riri ahitwa Inyanza kuva saa 3 z'amanywa kugeza saa 2 z'ijoro banjyanye mu modoka ifite ibirahuri byijimye icyo gihe cyose nari nicaye hagati y'abagabo babiri bari bambaye gisivili bigeze nijoro bamfutse mu maso banjyana ahantu hatazwi banshyira ku ngoyi bansaba kubasobanurira ukuntu nkorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 2014 banyeretse abanyamakuru ntabwo nicuza impamvu ndi hano muri gereza kuba hano biraruta aho gukorana na leta yica cyangwa se mu gihugu kitubahiriza amategeko madame nzi ibitekerezo byawe n'ubutwari bwawe nagize igihe cyo kugukurikira iyo ntaza gufungwa sinari guhura nawe ndizera ko igihe kizagera nkagira amahirwe yo kugushyigikira ngatanga umusanzu w'ubwiyunge nyabwo kandi bwuzuye duhuje ibitekerezo byawe nabigize ibyanjye komeza ubutwari muri ubu buzima butoroshye ufite abantu bagushyigikiye Kizito Mihigo
urakoze Geoffrey Mutagoma wadusomeye ibaruwa Kizito Mihigo yandikiye Madame Victoire Muhoza Ingabire ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2016 ibaruwa twabonye hano ku ijwi rya Amerika dukora ubushakashatsi kuri Kizito Mihigo Madame Victoire Muhoza kubera iki Kizito yagombye kukwandikira kandi mwandi muri gereza imwe ntabwo mwabonanaga
turi muri gereza bya mbere njenge nabaga mu kato ndako ntabwo nahuraga n'abafungwa niyo mpamvu mu ntero ya mbere avuga ati mfashe risque yo kukwandikira nuko byari bujijwe kumvugisha cyangwa se amugani kuba yanyandikira no muri ubwo ko iyo baramukababonye iyo baruwa bari kumushyira muri kasho cyangwa bakumugenera ibindi bihano nubwo ntabwo twahuraga usibye ariko nanjye no muri rusange ubundi byari bujijwe kuko abadamu bari bafite igice cyabo babamo n'abagabo bafite igice cyabo babamo ntabwo mwahuraga ngo muganire kereko bagari nk'iminsi mikuru wenda bagahuza abantu mukicara nko muri sare y'undi muntu akanyaruka akajya kusuhuza uwo agomba kuvugana nawe ariko ubundi n'ubundi no kwicara babaga batandukanye niyo mpamvu nta kereme bakoreshaga nyine bavuga ngo nukohereza indege bazitaga indege kuko nyine kujya kujya mu gipangu cy'abagore mu gipangu cy'abagore yabaga yagurutse kugira ngo ihagere byabaga ari za acrobasi nyinshi abantu bakoreshaga kugira ngo niba wandikiye umuntu urupapuro wamwandikiye bizamubere
ugira gutya rero ubona indege iraje Kizito arakwandikiye wumvise umeze ute ubonye ibaruwa y'uwo muhungu w'umusore ukwandikira kubwira ati niyemeje kukwandikira kugira ngo nganire nawe nubwo bwose byangiraho ingaruka
bya mbere nabanje gutungururwa kuko ubundi abafungwa benshi barantinyaga ngo ntabwo batinyukaga n'uwashaka yabishatse ntabwo batinyukaga kuba banyisanzura ngo banyandikire nuko ndongo natunguwe nuko umufungwa aje akambwira ati hari ibaruwa yawe ndabwira ibaruwa yanjye ivuye he nanjye nta muntu kenshi nkuko navuze byandikwaga indege ariko kenshi babaga bandikira n'abagore bakundana bita guhengama yarabaga barantinyaga ntabwo ntekereza ko ari no kunyubakuka ariko dokambi ngo ni Kizito twimuhaye nuko nubishinzwe mu kantu Kizito se ndabona ndayifungura nsanga ni ibyo byose yanditse nyandiko ndende yatangiye binyibwira kuko ntabwo nari muzi usibye kuba wabonye nabonaga no kuri televiziyo mbona mbiye ibibazo bye inzira yaciyemo bituma ndushaho kumwumva kuko Kizito afatwa muri gereza haba harimo amakuru menshi umuntu wabaga iteka araho perezida aririmba indirimbo yubahiriza igihugu afite ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda bugacya bakavuga ngo bamufashe ndoko baravugaga bati ni maneko inkotanyi ntabwo muzizi buriya zatuzaniye maneko ndoko ntabwo mbere bumvaga ko afunzwe ndoko ni biri no mu bintu byamazaga mbere nyuma tuganira mbere ati kintu cyangwa icya mbere muri gereza ni kugira ngo abantu bambone nka maneko ndafunzwe nabo ariko ntibumve ko mfunzwe nkabo bakumva ko ndi mu kazi gororo ntekereza ko nabyo byanatumye amyibwira ambwira n'ibyo bibazo byose yaciyemo ariko nibyo byamfashe kumva ko nanjye ntabwo nashoboraga gusobanukirwa cyane ko urabona yananditse yaranaburanye kandi uburyo aburanyemo kugera mu rukiko akavuga ngo abavoka araberukanye iyo myitwarire ye yatunguraga abantu igatuma nyine abantu bakomeza kuvuga bati uriya muntu rwose ari mu kazi ka FPR je cyangwa ejo bazaba bamufunguye rero yanditse gutyo kugira ngo mbese nyumvishe ko ibyo bamuvuga atari byo ko yahuye n'ibibazo n'iki ndonko byatumye numva mugiriye impuhwe nyine kubona wa mugana umwana muto yungana gutyo uguye mu bibazo bimeze gutyo numva mugiriye impuhwe hanyuma ubwo nanjye ndamusubiza usibye ku kintu cya mbere namubajije nge narinze ko ari umufurere ntabwo nenze ko ari umuntu wihaye imana nge namubajije ndavuga nti rwose ko wambwiye byose ntumbwire umuryango wawe wa kongregasi uvamo bimeze bite kuko nge nenze ko ari umufurere
wari uzi ko yihaye imana Madame Victoire Ingabire ibaruwa Kizito yakwandikiye n'ubwo bwose wari usanzwe uyifite ariko se wari witeguye ko uyu munsi tuyitangaza hano ku ijwi rya Amerika ariko se uretse nanone n'ibyo ubutumwa buyikubiyemo nyamukuru kuri wowe n'ubuhe
icya mbere cyo uko mwayibonye nicyo kibazo ariko ntabwo ntindaho cyane nta kibazo ko mwayibonye ariko biranshimishije ko n'abantu banatekereza kumva uko yatekereza bubi cyane kuri biriya birebana mu bintu cyantushije cyane ni kiriya ubutumwa bwe uburyo afata ubwiyunge avuga ati ubwiyunge ntabwo ari ubonetse wese wapfa kubwakira ni impano y'Imana kandi iyo mpano Imana iha buri wese ariko biterwa n'ubushake bw'umuntu nuko wabonaga ko ari uwa Mukristo rwose afite ukwemera mbere nabonaga wenda ko aririmba byo kuririmba kugira ngo umustari ariko nyuma aho ntangiye kuganira nawe no kureba ibyo bintu bye ari byandikaga by'ubuzima busanzwe nyine ukabona ko ari umuntu nyine nkatwe twese ariko yagera mu bintu by'Imana ukabona ko afite ukwemera kumwe kurenze rwose kuba abantu bashobora umuntu usanzwe kujya mushobora kumva ukwemera kwe byabaga birenze ariko afite amagambo meza yumvikanisha ukwemera kwe ugasanga kurarenze.
Clarisse Kayisire, wumvise ibaruwa yanditswe na Kizito Mihigo, nzi neza ko wasomye igitabo cye, hari icyo wumvise kibusanye n'imitekerereze ye?
Urabona mu bintu amubwiye hari abantu Kizito bamuzi ku ndirimbo no ku byerekeye Imana, ariko Kizito yarafite yatekerezaga n'igihugu cye akibaza akakireba mu dans l'ensemble akireba ukuntu gitegekwa ukuntu kimeze mu bantu mu banyarwanda ibitekerezo mu gitabo cye arabyandikamo avuga ukuntu akunda ibitekerezo biturutse ahandi akunda ibitekerezo by'abantu batandukanye niyo mpamvu kuri we nka demokrasi mu gitabo cye arabyandika ni ibintu yanditse inshuro nyinshi ku buryo hari abantu benshi babonye nibyo byanditsemo bakavuga ngo no ngo bira ntabwo ari bya Kizito kuko ntabwo bazi Kizito wemera demokrasi ntabwo bazi Kizito wemera ko abantu bavuga ibintu bitandukanye ntibazi Kizito wemera kwa kundi bavuga ngo uwo mutavuga kimwe ntabwo ari umwanzi buri iyo barwa ari bikimwe mbonye ko na Kizito yarandikiye Madamu Rosari Ingabire muzi ukuntu abantu bose bamufata muzi ukuntu abantu bamuvuga ariko Kizito we yari yaramubonye ukundi kurenze kubera icyo Kizito yarebaga ati u Rwanda rwemera multipartisme rwemera amashyaka menshi uriya ni umunyarwandakazi ufite ibindi bitekerezo yagiza ku banyarwanda ibitekerezo bye yari yaramwumvise ukuntu yavugaga yavuze ati ibitekerezo byawe ndabyibona mwibuke Kizito yari umuntu ufite ubutumwa bw'amahoro ufite ubutumwa bw'ubumwe bw'abanyarwanda nimbwo mu bitekerezo bya Ingabire yari yabibonye boko birimo ni ukuvuga ko hari mu magambo ya Ingabire yavuze hari ibyo Kizito yabonye ibintu yanditse rero mu gitabo cye n'ibintu yanditse muri iriya barwa ni kimwe kereka utakwemera ibyo Kizito yavuze ariko igihe ahantu mbyemerera kugira ngo kuko hari umuntu wambwira ati we ntabwo umuzi ntiwamumenye kuko yamumenye yarapfuye nuko Kizito nayo abarwa y'ubushize mwarayumvise yaturutse mu nshuti ze ni umuntu wemeraga ibitekerezo bitandukanye by'abantu ibyo byonyine birahagije n'ahantu wenda kugira ngo yemere ko ibyo Kizito ibyo yavugaga ari Kizito koko mwibuke ni naho mufatira ku bwugi rero ntaramufatira ku magambo yivugiye ubwe amagambo yivugiye utavuga ngo nibyo yanditse ntabwo tubizi nk'ababishidikanya n'ahantu yatanze ikiganiro mu musanzu w'umuhanzi na niyo mugabo yari umukatolika umuheza nguni ajya kuzana uwundi muntu wemera Imana ya Kinyarwanda utemera n'Imana aravuga ati jyewe sishaka kuvugana n'umuntu duhuje ibitekerezo ko ntacyo binyungura aho niho mbona ko donc yarafite icyo cya demokarasi ku buryo bitantangaje.
Jean Paul Samputu, iyi baruwa Kizito Mihigo yandikiye Madame Victoire Ingabire, wewe wayandika?
Yes, nayandika. Kandi ikishimishije nuko icyo navuga nta kwandika naho ndi mu gihome nka Kizito sinzi ko nabikora ibyo n'ubutwa birarenze kuko we nayandika ndaha kuko ibyo ntabyo nabikora ariko uri mu gihome urafunze wongereye icyaha nturarangiza n'icya mbere ariko uratinyutse ariko ibyo nabisobanura ni imbaraga ni za mbaraga z'urukundo
yazivanaga he
n'impano y'Imana ntakundi wavuga ariko wenda wambaza uti kuki abandi bose batabifite kuki Imana ntiyaho umwe ngo yimunde ariko yabivuze muri iyo letre nako mumaze kubivuga yavuze ati twese turabifite ariko bisaba umuntu kuvuga ati genda byemeye kuko ndemeye hari ibintu biba bigoye ariko biterwa n'umuntu twese dufite amahitamo Imana yaraguhaye ariko niwe ugomba guhitamo Imana yarakubwiye ngo ukunde umwanzi wawe ariko si benshi babihitamo ahubwo ngo uhisemo gukunda umwanzi cyangwa uwo bita abanzi
ahubwo icyo navuga tukibivuga nshaka kuvuga iretire noneho irahita imenye nge nasaba abantu bangakize tubanabamwangaga kuko nino retire ibintu yakoze ari hari mwihane mwicuze icyo cyaha cyo kumwanga kuko uwo ni umuntu utakwanga kuko birakuza kugora kugumya kumwanga ni kimwe nabona abwira abanga mbonye Madame Victoire hano hari abantu b'inshuti zanjye nyamubwira ni uramwanga umugira uti nk'umuntu yakwanga Madame Ingabire ngo mugira ati ariko bivuye no kuri iyi letere wamugira uti uranga umuntu muri kumwe muregeranye njya mbona abantu birirwa bandi kugasanga bagumya kwanga umuntu noneho bakaba banasuzuguye imbabazi zatanzwe na Perezida Perezida atanze imbabazi ku muntu wowe urazimwimye impande ubusuzugwe n'uwazitaze mvujije mvugo kugira ngo byumvikane abantu bumve banyarwanda dukundane ntacyo kuko uburyo iyo umwanze ni wowe uvunika iyo wanze umuntu ni wowe uvunika kuko nawe uba wiyanze kuko mu mutima wawe wahazanye urwango iyi letire itumye mvuga n'ibindi bintu wenda bitari bihari sinzi uko bijyanye ariko bimpaye ingufu uri muri prison uri mu gihome kuko yagomba kuba yanabizira
witwa Jean Paul Samputu abakirisitu bazi Pahulo mutagatifu yanditse ibaruwa yandikira abanyakorinti bikubiye musimbi ivuga hano ariko wowe uramutse wandikira ibaruwa abanyarwanda nayahe magambo wakoresha kumeye watangiriraho wandika ibaruwa yawe
ya urakoze unjyanye mu byo nkunda ahubwo nanaririmba
karirimbe hano ku ijwi ry'Amerika duteze imbere ubugeni n'ubuhanzi
ndaza kuko kuririmbira nyuma reka nkabanze nkabwo utumye mpimba reka mbaze mpimbe tubanza guhimba amagambo melody kaza narabwira nti ukuriho nanjye ndiho ntabwo uriho wenyine uri umunyarwanda wenyine ntabwo urusha abandi umunyarwanda tura tubane byanze bikunze ni hahandi ntawe uzashyira ndiho si wowe wandemye n'urwanda si waruremye kwese twaremwe n'iya ruhanzi karuremye tubane mbanira nanjye kandi dusigire umurage abeje kuko numbanira nawe urabutanze umurage n'aba wibyariye mubi bana na bose mu mahoro kandi kunda bose nabo wita abanzi bawe iyo uribuka iyo ndirimbo wayishyizeho ubushize kunda nabo wita abanzi bawe nibyo
kubabarira kunga gusana imitima gutanga amahoro ni umuhamagaro wabonye byaje bite Jean Paul Samputu
rega ibyo uge byaje rukumvuye muri gacaca mu 2007 maze kubabarira gutanga imbabazi twiyunga n'uwampe ariko tubishutongera dukora na conference ikintu cya mbere nabuzaga ni sinabyitirira ni Imana yabitegetse ariko icyo tugomba kumva si icyo gusa icyo tugomba kumva ni uko ari cyo gikenewe mu Banyarwanda ni uko ari cyo gikenewe kugira ngo ejo hazaza hazabe heza ntabwo tuzahora twangana urabona ya mico ihari yitwa ya munyangire n'ibiki tuyitoza iyo ubikora uburaga abana babo umurage n'uwo watangiye uvuga neza ngo ni umurage ni uwehe umurage dukuye muri kizito yadusigiye ni urwo rukundo kandi igihugu cyacu Imana mbona ko Imana izana ibyo bintu kuko si ibyanjye ntabwo ari ibyacu n'ababwiriza ubutumwa bwiza ntawe uvuga ibye byose bipfa n'iby'Imana nuko twebwe ari twe twagiriwe nabi nitwe twagize amateka mabi kugira ngo rero amateka yacu tuyahindure ejo hazabe heza n'abana bacu tutazabaraga urwango nuko hagomba kuba ibintu nk'ibi hakaba ubwitange hakaba ikintu kidasanzwe nk'iri turayibona ukaba utumva uti uhita umenya Kizito impamvu yari Kizito nyine impamvu ni iyihe nta yindi urabona nibyo bikenewe nibyo tugomba gushyira imbere nibyo tugomba gutoza abana bacu
ndizera ko wabonye akanya ko gushyira amanota kuri ka karirimbo kagufi wadusezeranije katunyurizaho twumve
ariko nyine ubwo ntayari hari ikozwe nonaha ubwo murihanganira ni improvisation
uratubane ko twese turi abanyarwanda turatubane
kunda na varia wita wanzi wawe burya sibo na banyarwanda sibo ahubwo na banyarwanda tura tubanje tura tubane ntayandi mahitamo tura tubane tura tubane tura tubane tura tubane tura tubane.
Urakoze cyane Jean Paul Samputu, iyo ndirimbo yawe ni nziza rwose, uzafate akanya uyinonosore. Reka ntitubaze Uwera Violette, iyi baruwa ya Kizito wayakiriye ute wowe?
Iyo letre yafashe yankoze ku mutima, kwa mugani Kizito dubona mu nzozi yatwiyereka. Kizito wemeye guhari ibintu byose byarashobokaga, ko cyane cyane ko yaremeye ava i Burayi kuko na Victoire yabishoboye abahashyushye ajya mu Rwanda kugira ngo bwa bwiyunge yashakaga mu Banyarwanda aburebe icyo yakora kugira ngo avugereho. Amagana nk'uko mugenzi wanjye Samputu utamaze kubivuga, aho yabishoboraga kwandika iyo letere ntagire inkurikizi, aha arahavajyaho ashobora no kubura ubuzima bwe. Ibyo bintu rero ntabwo yabikoreshejwe n'imbaraga z'inyama n'amaraso, ahubwo yabikoreshejwe n'icyari kimurimo cyashaka kugira ngo Abanyarwanda twiyunge. Abanyarwanda tugere ikintu turenga moko turenga ibintu bidutandukanye. Mu by'ukuri nagendeye nanga njya mu ishuri mpahurira n'abandi Banyarwanda, nza baza kumenya icyo ndi cyo, batangira kunkorera discrimination kugera aho abana b'Abashinwa n'Abazungu baza bakambaza ati ayiwe Hutu uri Umuhutu uri Umwicanyi, kandi mu by'ukuri ntabwo Abahutu bose bishe, ntabwo Abatutsi bose bishe, ntabwo Abatwa bose batishe. Ariko Kizito yaremeye, aremera ajya mu Rwanda mu ivumbi, aremera arafungwa, arabyiyambura, aremera arafungwa, aremera yemera gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo Abanyarwanda tugire ibyo bintu tubirengeho. Dufite igihugu, ni igihugu Imana yaduhaye mu by'ukuri. Ntabwo Abatutsi baterura ngo bajyane mu kindi gihugu, Abatutsi ntuzabavana mu gihugu, Abahutu ntuzabavana mu gihugu. Ariyo twajyaga duhura n'ibibazo mu rugo, kuko n'ubwo bwose wumva iwacu turi abantu bifashije, tukaba tuhaha Abanyarwanda wenda akazi baze badukorere muri jaride, baze batuzanire ibintu twahashya, bagenda bati tuvuye kwa Mutwe. Akabona habayeho nko muri karitsiye habayeho nk'ikibazo, mama rimwe abwira umunyarwandakazi n'undi twari duturanye, arambwira ati ariko muzatwereka ikindi gihugu cyacu noneho tukijyemo. Ariko mu by'ukuri ntaho igihugu kitari u Rwanda twavukiyemo. Rero Samputu yabivuze nk'uko Victoire ahora abivuga buri munsi, nk'uko Kizito yabivuze akiri mu maraso, n'ubu akaba akibivuga aho yagiye mu bundi buzima. Ntabwo tugomba kukibana mu mahoro, tugomba kukibanamo mu by'ukuri. Rero nge nicyo amutsimbira, nuko yampaye yaduhaye imbaraga, natwe rero tugomba kurenga iby'amoko. Nimba dushaka kujya nk'uko Kizito yagendaga, tugomba kubirenga tukanywa wa muti. Urumva ari ibyo ngibyo navuga.
Urakoze nawe Madame Victoire Muhoza Ingabire, yumvise impuruza ya Violette Uwera, ukumva impuruza ya Clarisse Kayisire Mukunde Nte, ukumva impuruza ya Jean Paul Samputu, bifuza u Rwanda rwiza, usanga bazabigeraho bate?
Nibyo, urwo Rwanda rurakenewe, Banyarwanda bose banyotewe no kubana mu mahoro. Ibintu byari mu gihugu cyacu byakomerekeje imitima y'abantu, bikaba bidusaba kugira imbaraga z'umutima kugira ngo dutere intambwe yo kwemera kubabarirana no kubana mu mahoro. Samputu njyamuntu yari ugeze kuvuga ati umurage tuzasigira abana bacu ni uruhe, urambwira uti ni urubyiruko rubafite inyota. Ngikintu kugeza ubu ntarumva Abanyarwanda iki, Abanyarwanda twese buri wese mu nguni ye afite inyota, afite iyo nyota kuvuga ati nkeneye kuba mu Rwanda ntawe unkoma mu nkokora, nisanzuye, ntawe undeba uko ndeshya, ntawe ureba isura yanjye, ntawe urebye. Urwo Rwanda ubwo Abanyarwanda amajwi amaze kuba menshi, nicyo kindemo umutima nkabona ko tuzabigeraho. Ni uko amajwi atangiye kuba menshi, twese tuzamura amajwi tuvuga ati turakeneye kubana nk'Abanyarwanda, twumva ko turi bamwe, turi mu gihugu kimwe, turi bene Kanyarwanda. Ibyo rero kuba Abanyarwanda batangiye kuba, ndi mu kiganiro Samputu yatishimiye guhura nanjye, nanjye nishimiye guhura nawe na Violette na Clarisse, nuko kuba twese turimo tuvuga ikintu kimwe duhereye rwose kuri Kizito umurage yasize, tukaturuma tuvuga tuti abanyarwanda banyotse no kubana hamwe kandi ko turi hano tukatugira tuti ibyo bintu birakwiriye niba ayo mashwa abaye menshi kandi aturuka mu mpande z'abanyarwanda mu bice byose abanyarwanda bibonamo uko amajwi agenda abamenshi azamuka nkora mvuga iteka nta na rimwe umwijima uzaganza urumuri ntibishoboka ni ukuvuga ko ayo majwi yifuza ko abanyarwanda babana mu mahoro bashyize hamwe uko azagenda abamenshi n'urumuri rurimo rucanwa mu Rwanda umwijima ugenda ujya ku ruhande icyo nifuza ni uko umunyarwanda wese aho ari yumva ko agomba gucana urwo rumuri rwo kubana mu mahoro turabanyarwanda nkora bivuga nta munyarwanda uzagira amahoro ari uri ku bitegetswe byose ari uri hindi nta uzagira amahoro igihe azumva ko adashobora kwemera mugenzi we atabona kubahuje ntabwo bizakunda kugira ngo tugire amahoro aranze nuko twemera kubana nk'abanyarwanda ayo mata rero ndasaba ko akomeza gucana kandi tuzabigeraho
Clarisse Kayisire Mukunde ntiwaba ute rimwe muri ayo matara azamurikira abaharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda
uru Rwanda no kubera itara yarwo twarabitangiye deshe twabitangiye kuri Kizito amaze gupfa abantu benshi bibona muri urwo Rwanda ndagwa nk'urugero nkurikije ukuntu ibintu bisigaye mbibona buri hamwe abanyarwanda dusigaye turi ibice bitatu hari igice cya mbere cyo hejuru cyarenze amoko bari basanzwe bahari ariko Kizito kuva yapfa babaye benshi noneho kubera n'ibyo byari byarabaye i Rwanda byaduciyemo kabiri noneho turatandukana icyo gice cy'abantu barenze ubwoko burundu batibona mu moko na gato bitabuze ko baguma kuba abahutu bagatuma kuba abatutsi bataguma kumeza abatwa ariko babirenze burundu hakaba ikindi cyo hagati icyo ntekereza ko wenda naho hari benshi simbizi icyo cyo kiracyari mu moko ariko kiba kisantase niko nabivuga mbuze ijambo mu Kinyarwanda iyo kimu bwoko bwayo ariko ntawe giteraho amahane ntawe kibwira nabi ntawe kica ariko kiyumva mu bwoko bwabo akaba ariho gihungira hakaba ikindi cyo hasi kirimo abahutu n'abatutsi abatwa mana yanjye nanjye Violette ndamusaba imbabazi mere nka Kizito kubera izo mvugo zose ziba zigenda zivugwa ngo uyu aravuga nk'umutwa nanjye ndabisabye kubera ko niyo mpamvu ngo shatse kuvuga ko ibibazo by'u Rwanda byose byatewe n'icyo gice cy'abahutu n'abatutsi wagira ngo abatwa ntibaba no mu Rwanda icyo gice abo bantu bo hasi mvuze barahize nguni nibo bagejeje ku byago twagize mu Rwanda baracyariho n'abakeya ntibakeye barasikuza bafite imbaraga bari passionné banakoresha icyo gice cya kabiri niho bakura imbaraga cya kindi abantu biyumva iyo bagiye ni nacyo bavuga ngo niwe tuvugirya iki gice cya nyuma rero kirwana n'igice cya mbere niyo mpamvu mvuga ko Kizito waje n'ubutumwa bwe ni kiriya gice cya mbere kiriya gice ntabwo kizahagarara kiyemeje ko ibyabaye mu Rwanda tumaze imyaka amaraso yaramenetse ibyabaye mu Rwanda ntabwo bizongera kuba tuzabiharanira tuzabirwanira Kizito yubatse iteme ibyo teme aba barriere se sont brisées abantu bariho barahura
abo bantu bahura basohoka muri twa dusanduku rw'irugambagi yavugaga mbese ni ibitangaza by'Imana bibatera kubaka ayo mateme cyangwa se ni rwa rukundo Kizito yasizabibye
ngira ngo ntabwo ari igitangaza hari ijambo Kizito yaririmbye niyo naryo ngenderaho mpora mbivuga mu mbabare kongera kubisubiramo ngo kuko twagiriye urwango tuzaba abahamya b'urukundo abanyarwanda bose kandi nta nubwo ari twese twagiriwe ibyago nta rugo rw'umunyarwanda urebye rudafite umuntu wapfuye wazize jenoside yazize intambara yazize ubundi bwicanyi mu banyarwanda hose hari umuntu wagize ikibazo ahubwo ikintu navuga ni ubu ngubu abantu bose bakora politiki amaparti yose ndabishimye ko Ingabire ari hano akora politiki ubutumwa bwa Kizito filosofi ya Kizito nabagira inama yo kubishyira muri programu zabo politiki kuko ubutumwa bwa Kizito filosofi ye nibyo bizategeka u Rwanda mu myaka iri imbere kuko Kizito yashatse urwo Rwanda rwunze ubumwe bizategeka u Rwanda n'ibitekerezo bya Kizito bizategeka u Rwanda politiki idafite ibyo bitekerezo bya Kizito ngo bishyire muri programu yayo iyo ngiyo abanyarwanda bazayijugunya kubera ko ntabwo u Rwanda tuzongera kurwana amoko yo tuzayagumamo kuko ari ayacu ariko byararangiye nta muntu uzongera kwibona kumoko kandi icyekirizo bya Kizito n'ibyo bizayobora u Rwanda kubera ko yashaka ku Rwanda rwunze ubumwe u Rwanda rw'amahoro yaranabivuze ati ikintu kishashimisha no kubona u Rwanda rwunze ubumwe.
Jean Paul Samputu mukanya washushe n'usaba ijambo igihe Clarisse Mukunde nte yasabaga imbabazi Wera Violette ntukaniganwe ijambo vuga iki kuri ku mutima
Violette na nabandi babyumvireho sabye imbabazi ku kutubaha ikiremwa muntu Imana yiremeye kitwa umutwa ibintu byabaye mu muco wacu wo kumena ndasabye imbabazi ndihanye kandi njyewe ubikubwiye indirimbo intwatwa kuko ubikubwiye namenyekanye muzika namenyekanye kubera ko natangiye kuririmba intwatwa niho namenye ndabivuga imbizi kuko mfite nabo twazanye itsinda competition international nafasha abatwa bari bucuzana n'ubu turakorana turabana sinzi n'umukozi w'umuntu witwa Nyabyenda uramuzi turaririmba na tubana hano tawa n'ubu tuvuye muri Siri gukora indirimbo ivuga ngo ibyiza biri imbere gusingira ibiri imbere yewe ndi umuntu nanjye banyitumutwa kubera ko nzi kurimba nk'abatwa ndanabikunda cyane mbivuze rero mbizi Imana idufashe n'abandi bazaca bugufi babwira abatwa bati turababa dusabye imbabazi kuko niyo umuntu atubashye ikiremwa muntu ni Imana ubutubashye umutware mu mushisho y'Imana nkuko umututsi ari mu mushisho y'Imana nkuko umutware mu mushisho y'Imana twese turi umwe
ndagira ngo nongeye mu rya Samputu na Clarisse basabye Violette imbabazi nanjye nce bugufi mubwire ngo nsabye imbabazi kuko hari amagambo yavuze subiye muri ngewe nsanga narabikoraga narabivugaga kugira umuntu ngo wamutwa we umuntu yakora nayo ngo batwara ngo babaye bate cyangwa birabyo gutera urwenya wa mugani bakubwira ngo utange igipara cyangwa icyo kikajya ku mutwa nuko yabivuze mpita numva icyo kintu twagikoraga wenda umuntu atumva uko agira ariko abivuze nandi ndibaza nizo undi umuntu ari njye akora abibwira byagenda gute rwose Violette n'abandi bazadukurikira bo mu bwoko bw'abatwa rwose nsabye imbabazi kandi ngasaba abanyarwanda bose ko bya bipara dukunze gutera ngo mu batwa byagenze gushya byagenze gute tumenye ko abatwa ni nkatwe twese abanyarwanda n'abanyarwanda nkatwe twese tubahe icyubahiro bakwiriye abanyarwanda.
Urakoze nawe Uwera Violette izo mbabazi zisabwe umuryango w'abatwa n'ubwoko bwabo bwose ni wowe zisabwe n'ibintu tutari twateganije muri iki kiganiro ariko se urazakiriye.
Murakoze kumpa ijambo nanone izo mbabazi ndazakiriye kuko Kizito buri munsi ahora akora ibintu by'ibitangaza. Kizito mu buzima nsanzwe uko nakomeje mbivuga yakoze ibitangaza yagerageje guhuza abanyarwanda atangira ikivi kuko ubu ngubu natwe turi tumeze nk'abantu bari mu murima turimo guhinga kugira ngo icyo kivi tukirangize. Ndarira ariko amarira ntaya ndimo ndarira ntabwo ari amarira y'agahinda ni amarira Kizito yifuza ko ndira ni amarira y'ibyishimo kuko ibyo yatangiye turimo turabikora iyi ni radiyo mpuzamahanga turimo kumva mama wacu nka Victoire mugenzi wanjye Clarisse Samputu papa yagiye amutubwira akatubwira ati uriya ni imfura ntabwo imfura ari ubututsi ntabwo imfura ari ubututsi imfura si n'ubutwe imfura ni n'ubumuntu bwemera ko wasangira na wa mutwa wa mugana abandi banena bwemera ko wa mutwa abandi badashaka kuvugisha wujye n'ukamuvugisha ukamubonamo nk'umuvandimwe wawe so Kizito yarabitangiye Kizito mu by'ukuri ngiye yajya mbere n'ubu ngubu yambere mu byeyi ubwo ndibuka bazamushingura nararyamye ndasinzira mbona Kizito araje arambwira ati pain is no more ntabwo nyibabaye arangira arambwira ngo gira amahoro yandi mbari ndasaba abanyarwanda aho muri bose mwimbifurije amahoro umushinwa yahuye n'umushinwano muri amerika amufata nk'umuvandimwe kandi umwe yavuye muri Shanghai undi yaravuye muri Beijing ariko bakaba abavandimwe nanjye nicyo nifuriza abanyarwanda tuzambereka tuziveho kuko nizo zizwi ibintu niyo mpamvu wambwa n'umuntu yibonamo ubututsi mbere yo kubonamo ubunyarwanda muri twaba dukwiye kwibonamo ubunyarwanda mbere yo kwibonamo ubututsi rero mbavandimwe banjye rwose ndababazi ndazakiriye mu izina ryanjye ndetse no mu izina ry'abazatumva bose ari abatwara abahutu ari abatutsi
urakoze cyane arabatanze imbabazi ari nabazisabye imbere y'abantu ama miliyoni bumva ijwi rya Amerika ndabashimiye mbere yuko turangiza kino kiganiro nagira ngo tugaruke ku ijambo mwagarutseho kenshi gusohoza ikivi hakurwa iki kugira ngo ikivi kizito mihigo yatangiye gisohozwe ndahera kuri wowe Clarisse Kayisire
ikivi kizito yateruye umurage we navuga ko kizito yarafite umurima atera imbuto izo mbuto yateye ni twebwe tugomba kubagara tugomba kuhira kugira ngo imbuto yasize ateye zikure neza kandi turahari tuzabikora rwa Rwanda yifuje tuzaruharanira kandi nkuko twabivuze hano nishimye cyane ko hano twahuye turi amoko menshi kandi nishimiye ko Violette ahari u Rwanda kizito yashatse urunguru ruri hano urunguru ruvuga ibiri hano urunguru rusaba imbabazi niyo mpamvu yateruye turahari tuzajya kandi turi benshi nongere mbisubiremo igihugu cy'u Rwanda ya kizito kizagenderaho nta n'amahitamo ahari igihugu cy'u Rwanda n'iperezida kizito kizagenderaho
kuri wowe Uwera Violette bizagenda gute
ikivi cya kizito kizasohozwa nanjye nawe kandi nkuko yarimye ngo mwana wanjye uzaba intwari mu kazi kose dukora tuba intwari mu bihugu byose turimo ku isi tuba intwari twerekana uwo muntu kizito yashatse ko twerekana ndumva ari ibyo ngibyo tugomba kuba intwari kandi mwese mbifurije amahoro arabatumva ndetse n'abazatumva igihe kizakurikiraho bose mbifurije amahoro murakoze
twumve noneho madame Victoire Ingabire icyo wabitekerezaho
ikivi cya kizito ko tugomba kugisoza ni uko abanyarwanda tugomba kwemera kubana neza kuko nta mahitamo dufite buri wese namusaba gufata umugambi wo kuvuga ati sinzongera kurerebera umunyarwanda mugenzi wanjye mu ndorerwamo y'ubwoko nibyo bizatanga amahoro arambye mu gihugu cyacu kandi ndako twese twifuza kuba mu gihugu kirimo amahoro arambye buri wese atuje nta mukoma mu nkokora murakoze
Jean Paul Samputu wowe ubona ikivi cya kizito mihigo kizasohozwa gite
kizasohozwa igihe tuzumva ko igihe wanze uriya uzaba wanze u Rwanda kuko u Rwanda si imisozi si ni wowe nanjye uba uriya nkuko nawe wifuza kuba kubaha kizaba igihe uzavuga uti ntabwo nzabaho ubuziraherezo ngomba gusiga umurage mwiza igihe cyose uzatekereza gutyo uzaba usize umurage mwiza nk'uko kizito abidusabye
urakoze nawe Jean Paul Samputu kandi gushimiye kuba witabiriye kino kiganiro
urakoze cyane Imana iguhe imigisha kuduhuza twese
ngushimire nawe Clarisse Kayisire wiyemeje kwitwara nka kizito
urakoze Venuste kandi narangiza nshimira n'abandi twari turi kumwe umwe yaragiye ariko ubutumwa buracyakomeza kandi ntibuzashira murakoze
ndagushimiye nawe Violette Uwera uri umutanga mbabazi
murakoze nanjye ndabashimiye bavandimwe banjye reka icyo kivi wa mugani abuhira buhire abasarura basarure n'abatera batere kuko tuzahora tubikora buri munsi murakoze cyane
ngushimire nawe Victoire Muhoza Ingabire wadufashije kumva kizito mwabanye muri gereza
ndagushimiye nawe Venuste nshimiye n'abo twabanye muri iki kiganiro mbashimiye cyane umugambi mwiza bafite wo gutuma impano nyagasani yari yateje u Rwanda niwe kizito mihigo tutazamwibagirwa atazazima kandi n'ibitekerezo bye bitazazima murakoze
aha niho turangirije ikiganiro twari twabateguriye ku murage wa kizito mihigo hamwe na Geoffrey Mutaguma wafashije kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mukomeze kugira amahoro y'Imana mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Indure mo abatanga. kimitima.